Farafina gunkan kɛrɛnkɛrɛnya Chad jamana la finitigi 100 fagara dankarila boma sigida la Lac marabolo kɔnɔ fo dɔn min ye Chad jamana finitigiw ka wulikajɔ fɛgɛya o danfara mara la. Boko Haram jihadisi jɛkulu bolo jamanatigi Idris Deby Itno yɛrɛ taara bɔ a mara kasara kɛnɛ kanda la walasa ka tasibila kɛ a finitigiw maa 92 minnu bɔnɛna a dankari la. Chad jamana jabarani ka laseli la min ka fɔla ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a jamana sɔrasi hakɛba ka faga a cogo fɛ. A finitigiw jalabatigi dɔw ka gundoseereya la ko a kasaramatɔ hakɛ bonyana ni jate minnu fɔra. O fana la kɛlɛkɛminɛw caaman suɲɛna ani finitigi dɔ welekura a majugu fɛ. A be kalo caaman bɔ ni a jihadisi jɛkulu Boko Haram min bangera Niger jamana la ye a ka dansogo wale kɛlɛliw caya Chad dala mara kɔnɔ n'o ye region du Lac. Chad, Nigeria, Niger ani Cameroun jila gun danfara jamanaw yɔrɔw kɛra a mɔgɔ jugu islamist kɛlɛbagaw ka dagayɔrɔ ye sigiyɔrɔ min ye kɛnɛ nɔgɔya u ma. Boma kɛlɛw mɛnna sen na i n'a fɔ lɛri 7 kɔnɔna na dɛmɛ minnu latara walasa ka dɛmɛ kɛ a sɔrasiw fɛ balana sira la fɛn min ye u fana kɛ cibɔnfɛn ye a jihadistiw bolo.